et Radio Hijwi d'América. Hijwi d'América ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu mu kibanza cyacu cy'amakuru westatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakumvira radio Ijwi d'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze ikiringo kirenga gato ukwezi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi afashe ingingo zo gushyira intara ya Ituri n'intara ya Kivu ya ruguru mu bihe byo gucungira umutekano mu buryo budasanzwe. Inyuma y'icyo kiringo, Leta ya Kongo ivuga ko icyo gikorwa cyagenze neza kuko igisirikare cyashoboye gutuza imirwi itwaje ibirwanisho itera umutekano muke muri izo ntara, nk'uko byashikirijwe kandi mu kiganiro abavugizi ba Leta ya Kongo batatu barimwo umushikiranganji ajejwe ubutangazamakuru Patrick Muyaya, General Leon Richard Kasonga, umuvugizi wa gisirikare hamwe na Colonel Mwana Mputu, umuvugizi w'igipolisi. Mbega abanyagihugu muri iyo ntara hamwe n'abakurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muke muri izo ntara, bobo babona gute ibikorwa byaranguwe n'abategetsi ba gisirikare muri icyo kiringo cy'ukwezi? Mu kiganiro muri sana cy'umunsi twatumiye bamwe mu banyekongo bavuka muri izo ntara, turi kumwe na Dr Salomon Baravuga, umuganga akorera mu gihugu cy'u Swisse mu Bubiligi. Muri neza Dr Salomon Baravuga.
Mwiriwe Bwana Frederic, kandi murakoze cyane akanya kugira ngo twongere kugira icyo tuvuga ku bibazo byo muri Kongo.
Murakomeye ngaho muri?
Turakomeye rwose, hari akazuba ahubwo kakaze cyane.
Ni byiza ko imbeho yarangiye. Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professor Emmanuel Sekiyoba, yigisha muri kaminuza West Los Angeles College muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amwiriwe neza Professor Emmanuel Sekiyoba.
Komera warakoze bingi kandi wakoze kutuganire ku bireba ibiri kugenda mu karere k'iwacu muri Congo ya Kinshasa.
Ni byiza cyane rwose, murakomeye namwe ngaho.
Akazuba ntabwo ari kenshi cyane kuko aho ntuye pembeni y'amazi ku nyanja ya Ocean Pacifique, hano ntuhashyushye, haracyari hazima kabisa.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Godet Chirihaguma yanonose ibyerekeye amategeko kandi ahanira agateka kazira muntu. Godet Chirihaguma aba mu gisagara cya Phoenix muri leta ya Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiyo neza Godet Chirihaguma.
Mukomere mwihangane, hano natwe akazuba karimo karaka, uzi ko hano nyine izuba ridaka cyane, hano ho tumeze nk'aho turi mu itanura.
Aho harashuha cyane ndabizi. Haratandukanye no mu Suisse kwa Dr. Salomon Baravuga.
Twebwe hameze neza, hari imisozi igerageza koroshya ubushyuhe, hakaba hari n'akayanja kariya kitwa Lac Léman katworohereza mbese ubushyuhe.
Ni byiza cyane rwose.
Ntabwo turi mu itanura, hameze neza.
Hameze neza ndahazi. Reka rero dutange kuri we Godet Chirihaguma ibyashyikirijwe n'abavugizi batatu ba gisirikare ba Leta ya Congo ku bijyanye n'ibyaranguwe muri ayo mezi atatu y'ibihe bidasanzwe. Mu bibona gute abasirikare bo bavuga ko icyo gikorwa cyagenze neza, ku bwanyu icyo gikorwa cyagenze gute?
Kiriya kibazo cyahariye hakurya ntabwo twavuga ngo mbese twebwe turakibona duze cyangwa biragenda bite, ahubwo populasiyo yacu tuvugana nayo yacyakiriye ite. Populasiyo yacu imaze iminsi myinshi iri mu bibazo bya insekirite, ku buryo buri kintu cyose ubazaniye cyangwa ubabwira ko kigiye kubagarurira amahoro bagifata neza kandi bakacyakira neza. Kiriya kibazo rero cyo kohereza abasirikare hariya ko bagiye kuzana amahoro hariya muri kariya karere cyakiriwe neza na populasiyo yose, abantu bose barishima baravuga ko abasivile bari barimo gutegeka none ibintu bikamera nabi. Yenda ubungubu ko abasirikare baje bazi imbunda bazi iby'amategeko kandi bashinzwe kurinda igihugu bakarinda abantu n'ibintu byabo, ko hari ikintu gishobora kuba cyangwa kigatungana. Abategetsi bo hejuru bavuze ko mu minsi 30 nyine umuti uzaba wabonetse, ariko biragaragara ko umuti utaraboneka. Ahubwo njyewe igitekerezo nari mfite nanditiye umukuru w'igihugu perezida de la republike mubwira ko marigre yuko yohereje bariya abasirikare hariya, twebwe turi muri bino bihugu developpe tubona hari sisteme bakoresha ya fingerprint, noneho iyo sisteme nk'umuntu yaba apfuye cyangwa yaba akoze akisida cyangwa hari ahantu bibye bakabwira abantu ko uwo muntu wapfuye batagomba kumukoraho cyangwa aho hantu bibye ko abantu batagomba gukora ku muryango cyangwa ku idirisha banyuzemo. Noneho iyo sisteme ya fingerprint ubwo abasirikare baraza baba bari abajya b'igisoda baba bari ab'igipolisi, ubwo bafite ibyo byuma byabo nyine bakaba barigishijwe ukuntu bagomba kubikoresha, noneho bakaza bagakoresha ubuhanga bwabo ibyo byuma babikoze aho ngaho bikahita byerekana umuntu wakoze ayo marorerwa, uwishe ninde, uwibye ninde. Ibyo nibyo nagiraga ngo umukuru w'igihugu nawe abe iyo sisteme ayikoresha. Ntabwo ari ukuvuga ko ari amafaranga abuze hariya muri Congo ku buryo amahoro yagaruka, none se hanze niba mu Burayi bafite amahoro, muri Amerika, Canada, Australia bafite amahoro, izo sisteme za ordinateri bakoreshaga, none kuki twebwe tutabikoresha ibya fingerprint ku buryo amahoro koko yagaruka nyayo?
Muravuze ko ku bwanyu icyo gikorwa kitageze neza, mwihweje amakuru muhabwa n'abanyagihugu bari hariya, ariko icyo kibazo turagisubira ku kigaruka ko nawe we nagomba na Dr. Salomon baravuga nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo gikorwa cya gisirikare cyaranguwe mezi atatu igihe hari ibihe bidasanzwe igihe leta yafatiye ngo kurunyika abategetsi ba gisirikare muri izo ntara. Dr. Salomon baravuga ku bwanyu izo leta ya Congo iri kwirashikiriza ko icyo gikorwa cyageze neza, ko imirwi yatujijwe, namwe niko mwabibonye?
Murakoze Bwana Frederic. Icyo mvira ngo nibute ni uko muri Congo hari ingeso mbi isanzwe yo kudakora icyo bita audit. Ntabwo abantu bajya bagenda ngo barebe inyuma ibyakozwe bibi cyangwa byiza ngo bavanemo isomo tuma bashobora gukora ibintu neza ngo bigende neza, mbese babashe gukosora amakosa. Ibyo ntabwo bibaho. Kuva Perezida Kabila ari ku butegetsi, kariya karere karanzwe n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi, nta na rimwe bigeze bashaka kumenya ababikora abari bo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kiriya kibazo cyo gushyiraho bambura amatari ngo bagende bajye gutegeka, nk'uko umuvandimwe abivuze mu kanya rwose, twese twabyakiriye neza kandi turanabyishimira, tuvuga duti noneho igihugu kigize umuntu ugitegeka mu by'ukuri. Ariko rero kuvuga ibintu ntabwo bihagije, hagomba ibikorwa bibyerekeza. Kugeza ubu rero twebwe twitegereza, niyo tuganire n'abaturage bariya hirya mu karere, baratubwira bati abasirikare baraje bafashe ku butegetsi ariko ntacyo bakora, nta bikoresho bafite, ntabwo bigeze bahabwa ibikoresho bya ngombwa kugira ngo bagende barwanye bahashye iriya mitwe ikomeza guteza umutekano muke mu karere. N'ikimenyimenyi cy'ibyo byose kibigaragaza ni uko hari icyo bita barometre securite di Kivu, irimo abantu b'indorerezi bakomeye cyane bigisha muri University of New York, bavuze bati yewe kuva kuva bari abasirikare bajyaho umutekano wabaye muke cyane kurusha uko byari bimeze mbere abasivili bakimara gufata ubutegetsi. Icyaje kumbabaza kandi cyantangaje ni ukubona ari Minisitiri Muyaya Patrick, ari William Uganda Piero Mwana Putu, ari William General Kasonga batinyuka bakavuga ngo umutekano waragarutse. Icyo gihe byanyibukije ibintu byigeze kuba mu 2010 igihe Mesimo Zito yari Minisitiri w'Intebe. Baramubaje batese umutekano mu gihugu umeze utaravuga ngo yayaya ngo igihugu cyose kirimo umutekano nta hantu na hato hatari umutekano. Abadepite bo muri Noru no muri Sitikimu bagiye kumureba bamushyira inyandiko bagira ngo bamumenyeshe yuko rwose uburasirazuba bw'igihugu hahora haka umuriro. Yarabibukanye yanga no kubakira. Icyo kibazo rero cyo kugenda hakaba ikintu kimeze nka negasiyonizme y'ukuri y'ibibazo bibera mu burasirazuba bwa Congo kiracyariho kandi nkeka yuko Perezida Tshisekedi afite ubushake, ariko wenyine nk'umuntu umwe ntacyo yashobora, akeneye abandi bantu bashyashya batari bariya banegasiyonisite bagenda bakinyura ibintu bagashaka kuvuga ko ibintu
bimeze neza. Baravuga ku bwanyu
mu nzego z'ubutegetsi hakajya abantu bazima bashaka kuvuga igihugu kigira umutekano kandi abantu bose bakagira umutekano.
Dr. Salomon baravuga mwavuze ko intumwa za leta amakuru yatangajwe n'intumwa za leta ari amakuru y'inyuma ku bwanyu ni icyo tuma abavugizi batavuga ukuri niki?
Bo mu by'ukuri igihugu cyacu ni kinini cyane, icyo ni kimwe. Cya kabiri abantu badutegeka benshi bibera ikesha cyabo umutekano abantu ntabwo bazi intambara icyo ari cyo. Intambara yigeze kubera muri Kinshasa n'igihe Kabila na Bemba barwanaga nyuma y'amatora, barwanye nk'amasaha atatu abantu b'Ikinshasa bose bavuga bati turashize. Abantu ntabwo bazi ikibazo cy'umutekano muke cyane uko kimeze, Kinshasa ntabwo babyumva. Nabariye abategetsi rero bose abenshi ntabyo bumva. Uwe batabyumva rero bo baragenda bakavuga ngo kuva generale yagiye akaba guverineri birahagije. Ntibibwire yuko generale akeneye abasirikare, generale akeneye ibikoresho, generale akeneye imiti, generale akeneye toute la logistique yose ikenewe kugira ngo hagaruke umutekano, hakaboneka n'ibikoresho bidasanzwe. Ubu ngubu igihe tugezemo hagomba gukoreshwa intwaro zigezweho, apana ziriya karashinikovu za kera bajyaga bakoresha bajya guhiga imparage mu Kagera mu Rwanda. Hagomba ibikoresho bigaragara kandi bituma bariya bantu bagenda babujije abandi umutekano, abantu bose bakavaho.
Icyo kibazo turashyira kwa ariko nagomba na Professeur Emmanuel Sekiwa nabanye natubwira ukuntu yakiriye amakuru yatangajwe n'abo bavugizi bavuga ko batujije imirwi yose itwaje ibigwanisho igisubije mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Wakoze cyane Bwana Frederic kandi mwakoze mwese Gode na Salomo kuba turi kuganira tugire cyo ko mbarira abantu abagenzi bacu bari ku rubuga rw'izo ntambara ziri muri Noki. Icyo natwongeraho ni iki? Kivu yacu na Kongo yose ingeso mbi zatangiye n'igihe cya Mobutu, ziri kuvaho n'igihe cya Kabila. Ubu ngubu Tshisekedi ibyo arimo ni ugushaka gukosora hano agakosora hariya agakosora hariya, kuko ibibazo byinshi cyane mu gihugu kitagira umuhanda, mu gihugu kitagira ishuri, mu gihugu kitagira ubutaro, mu gihugu kitagira ikintu kancara cyangiza abaperezida mu myaka 50 ishize. Icyabaye muri Kivu no muri Ituri kutuzanira abaguzi b'abasirikare ni ikintu nshimira cyane kuri Tshisekedi, kuko urebye neza kuba twarategetswe cyane cyane muri Noru Kivu n'abasivili kandi ni ubwoko bunuga dutegetse kuri imyaka yose twarananiwe. Kitepa niki ni ubwa mbese n'ibintu by'abangwa moko kagira ubumenyi bwo gutura neza n'abantu ubwa mbere iyo abasivili barangije gutegeka muri Kivu ngo baduhe amahoro twese dusangire. Noneho urebye muri iminsi 30 ishize iyo guverineri w'umusirikare w'Noru Kivu na guverineri w'Ituri ariyane bono muri Ituri yo wareba ko hariho akamenyetso ngo kazi kari gukorwa bagufata abantu bakica abandi b'abarebele n'abatwara inyeshyamba naho muri uru kivu ibibazo byawe byinshi byabaye byinshi guverinoma yagezeyo ahura n'umuriro guverinoma yagezeyo ahura n'imbangukira moto guverinoma yagezeyo asanga ko u Rwanda rwinshi rushobora kumufasha kugira ngo amenye aho ibibazo biri ubwo rubanda rwo bimureke kuko cyane cyane urebye mu myaka imyaka cumi n'ibiri zose Kivu zo kuzana ubwoko bumwe
tugarutse mu kibazo nababajije Professor Emmanuel Sekiba abasirikare barashoboye kurangura imigambi bari bishinze yo kugarukana umutekano muri izo ntara ikayo gutuza n'imirwi yitwaje ibirwanisho iri muri iyo ntara
abasirikare bo kugeza ubu ngubu novuga ngo hari akamenyetso gakeya kuko kidnapping yarapfungutse gakeya adashariho ariko nkagira ngo baba bafite ibibazo byo kubura amadego nziza kuko intwaro ni nziza kuzigira ariko intwaro zikora akazi ziza aho zijya gukora akazi ubu ngubu ikibazo gikomeye cyo no kuvuriza guverinoma ya Kivu naba ituri gukoresha ni ugukoresha amadego neza ya rubanda rutuye muri ako karere rubanda rwo kubereka aho imiryango yabo bantu bari inyeshyamba zituye kuko nta risasu izajya gutora umuntu uri muzima n'uwo inyeshyamba ntibata mutuzuze igisirikare gikora akazi ariko akazi kako karikari hasi cyane yewe ni amakondisiyo bahuye nabwo cyane cyane iwacu muri noti
umushyirahe godiye kiri haguma akarusho Professor Emmanuel Sekiba abona muri icyo kiringo cy'iminsi 33 irenganye namwe murakabona murabona ko hakozwe ibitariki
ikibazo aho kiri yego nyine kohereza abasirikare hariya bambaye iniforme rimwe na rimwe nabyo bya bindi bita mu gifaransa ngo systeme perdoise hari igihe abantu bashobora kubona abo bantu bambaye iniforme n'imbunda batembera bakagira ubwoba bwo gukora bibi bakora ariko ikibazo ntabwo akiri aho ngaho ntabwo ari uko nguko amahoro azagaruka kuko kenshi informasiyo zitugeraho usanga abahagarariye insekirite cyangwa amahoro make hariya hakurya mbese ni popirasiyo muri popirasiyo ni abantu bambaye kisivire bakagenda bagashimuta abandi bakabajyana mu mazu bagakoresha za telefone mobile izo za telefone hari kompanyi ziri aho ngaho ku buryo ushobora kumenya iriya telefone bahamagayeho kanaka ngo nazane amafaranga kugira ngo barekure umuntu we bafunze cyangwa bafashe bajyana mu ishyamba iyo telefone ushobora kumenya ni iyande ubwo hariya rero hakaba harimo ikibazo navuga cya negligence hari inzira nyinshi bashobora gukoresha z'amahoro ntabwo ari ugupfa kohereza abasirikare ngo bohereze abasirikare umugani wa mugenzi wanjye yavuze hano ko hagomba kuba ibikoresho nabyo n'ibyo bikoresho nabyo bigomba gukora ari uko abantu bose bafatanye ari popirasiyo bagafatanya ari abasirikare bagafatanya ari abategetsi ari bariya abadepite bose bagafatanya mbese kuzana amahoro noneho nka biriya bya sisiteme de serivisi santarali de ransenyema nayo bakayivugurura ndumva hari sisiteme de ransenyema ikora hariya muri congo ari sisiteme bashyizeho kuva igihe cya mubutu hari cyangwa igihe cya rumumba na katavubu aricyo kigikora ubungubu
mwavuze mushyirahe kiri haguma mwavuze ikibazo cyo gufata ibikomoka abantu bakoze ibyaha mwavuze ko icyo kibazo gishobora gufasha mu kugabanya ubwicanyi buri muri congo murashobora kudusigurira neza mukatubwira akamaro k'ikoreshwa ry'ibyo bikomoka akamaro mu kugabanya umutekano muke uterwa cyane cyane n'imirwi itwaje ibirwanisho
muri biriya byose navuze icyo nabonye bakoresha cyafasha hariya amahoro kugaruka vuba vuba ni biriya nakubwiye ko nandikiye perezida de la repubulike mubwira ko yohereza abasirikare atabohereza ko bashyiraho iriya sisiteme ya fingerprint iyo sisiteme ya fingerprint izabafasha waba wambaye iniforume waba utambaye uniform ukaba wakoze ikosa aho ngaho wakoze intoke zawe bakashyiraho imashini ihita yerekana kanaka yakoze ibi n'ibini noneho neba ibyo ngibyo bidafashe reba bashyizeho nk'ibiriya bintu bya mbese byo gukontorora intoza abasivile bose nka biriya bya rantenyema byo kureba ikaritiyeri imezite mbese nka resansema noneho abantu baza bakashyira izo ntoke zabo hari ibyo byuma ubwo biterwa n'uko forumasiyo y'ibyo byuma umeze cyangwa abo bantu barimo kubikoraho babigishije icyo gihe iyo ushyizeho intoke zawe bahita bamenya mbese mu mwaka wakoze ibiki mu myaka icumi ishize wakoze ibiki icyo gihe bakahita bamenya uyu ni mwiza cyangwa ni mubi naho kuva kohereza abantu ubu ngubu ibintu byarahindutse none se hariya kuva muri 1990 za rebeliyo ziza buri munsi uko zije na niko zigisha abantu sisiteme zirutanwa sisiteme zitandukanye noneho birangiye abo bahagarariye rebeliyo basubiye iwabo nk'uko benshi baturukaga mu bihugu duturanye basubira iwabo abo bantu bigishije izo sisiteme bakaba barasigaye ubungubu hari haze sisiteme ya afudeli ibyara erisede ibyara senidesi senidepe icikamo ibibazo byinshi haza ngo ari senidepe ngunda ari senidepe jean bosco ibindi ngo ari senidepe mutebutsi ibyo byose bakoreshaga abana bahariya muri congo none ubungubu ngo haza na emuventura abo bose babigisha sisiteme yo kujya kuri tere ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukora byiza kuko babigisha ibyo ntabwo babigisha kariyeri bigisha ibintu bagomba kwentimiza popirasiyo no kwentimiza igihugu enta noneho byaba birangiye ubwo bagasigarana iyo sisiteme noneho bakayikoresha muri popirasiyo niba utafite rero ibikoresho kuko bihagije kandi bihambaye bigomba kudenisha uri gukora nabi ninde uri gukora neza ninde sinzi ko amahoro azagaruka hariya hirya bazana abatutsi
Dr. Hassalman baravuga ku bwanyu ikintu cyo gukorwa kugira ngo imirwi itwaje ibirwanisho bavuga ko itera umutekano muke muri izo ntara ituzweho korwa iki mwavuze ikibazo cy'ibirwanisho bitari adekwa ikibazo cy'ibirwanisho byataye igihe bikoreshwa n'abasirikare ibintu mwibaza byotuma hagaruka umutekano imirwi yitwaje ibirwanisho igatuzwa ni nk'ibihe ku bwanyu mu majambo make
murakoze bwana frederic mu by'ukuri nk'uko abavandimwe babivuze hari sisiteme yagiyeho yashyizweho na Mobutu iracyakomeza ntabwo yigeze ihinduka n'abategetsi bakoranye na Mobutu abenshi nibo bakiriho nibo bakiri mu butegetsi nibo bari mu nzego z'ubutegetsi biragoye kugira ngo abantu bakoze amarorerwa abe aribo bazagenda ngo bikosore niyo mpamvu navugaga nti hajye habaho ikintu cya odite icyo ni icya mbere odite rero nk'uko umuvandimwe kiriya guma avuze ati abantu bashobora gukoresha les empreintes digitales mu gifaransa fingerprint nk'uko yabivuze icyo ni kimwe mu bisubizo naba naraganiriyeho na bamwe mu bategetsi ba congo twahuye ndi kubabwira nti hagomba resansiyo y'abaturage hakabaho ikintu cyo gufata les empreintes digitales z'abantu umuntu uwo ari we wese yaba igisambo yaba umwicanyi yaba umuntu mwiza akaba identifiye ikibazo ibyo yakoze byose bikajya bimenyekana icyo kibazo nduva narigeze kukivugana n'abategetsi ariko kugeza ubu ibisubizo nahawe kugeza ubu ntabwo birankomvenka ntabwo ndabakomvenka indi bisubizo bambaye icyo ni kimwe icya kabiri nteka yuko tugomba kureba uburyo ibihugu duturanye byakoze kugira ngo bigarure umutekano u Rwanda rwigeze gushyiraho etade siyeje muri Gisenyi bafata umuguverineri w'umusirikare aragenda icyo gihe hari mu gihe hari abacengezi benshi cyane bazaga bakajya baza gutera abaturage bakambura abantu bakambikura abantu ubusa mu mabisi avuye Gisenyi agiye i Kigali habaye ibintu bikomeye cyane icyo gihe perezida Kagame afata umusirikare yamushyiraho ati ugende ujye gukoresha amategeko adasanzwe ya gisirikare hariya kuva icyo gihe muri Gisenyi habonetse umutekano kubera ko habaye ubwo bushake bw'umutegetsi mukuru w'igihugu
habayeho ubushake bw'umusirikare bohereje bamuhaye ibikoresho mbese bamuha ububasha bwose bushoboka.
Dr. Salomo baravuga ibyo ariko na Perezida Tshisekedi yabikoze.
Oya, ntabwo yabikoze kimwe n'ibyo ngibyo navuze. Perezida Tshisekedi icyo yavuze, yaravuze ati nshyizeho l'état de siège, nshyizeho abajenero babiri, umwe Lubaya amushyira muri nane muri Ituri, Ndima amushyira muri Sud Kivu, ariko ntabwo babahaye ibikoresho bihagije byo kugira ngo bakore. Ibyo abavandimwe bavuze by'ivangura ry'amoko biracyakomeza. Kandi si naho gusa, uruye muri Siri bahana abantu abanyamurenge bamaranye n'abantu mitwe itavuga rumwe n'ubutane, abamayimayi baracyuzuye, nta gisubizo cyatanzwe kugeza ubu. Kugeza ubu nta kintu cyakozwe kigaragara cyerekana yuko hari ubushake bwo kurangiza ibibazo. Ariko yewe ikibazo ntabwo nshyira kuri Perezida Tshisekedi, ngishyira ku bamwegereye bari bakwiye kumubwira bati tugire gutya na gutya. Kuko Perezida ni umuntu kimwe n'abandi, ashobora kuba afite ubushake ariko adafite abantu babimufashamo ntacyo yageraho.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Professor Emmanuel Sekiyoba, havuzwe ibibazo byatumye nk'uko babivuga abashinjantahe icyo gikorwa kitegena nk'uko bari babyiteze. Havuzwe ikibazo cy'ibigwanisho bidakwiye, havuzwe ikibazo cyo gufata ibikomo abanyagihugu, reka kumenya abanyagihugu n'uruhara bafise mu gihugu. Ibyo bibazo mwe mubivuga ko iki, muvuga iki kuri abo bashinjantahe babiri bavuze ko icyo gikorwa cyagenze nabi?
Wakoze cyane Bwana Federico, kandi nemeye ko ibyo bavuze byose ari ibintu byiza bigomba gushyirwaho n'ubutegetsi bw'igihugu. Ariko ikiganiro ni ukureba mu gihugu gufasha perezida w'igihugu wishimiye cyane kuko ari kugerageza kurangira uko yagura amahoro iwacu cyane. Ikibazo cyo gushyiraho gufata ibintu igikumu ni ikibazo cyiza kizatuma gute mu gihugu mudafite kura, mudafite elektirisite, nta muriro, mudafite ordinateur, n'iki. Iki kibazo cyotumurwa no kugira maneko nziza. Simple, maneko ngubu yodufasha gute? Batuzaniye abasirikare kuri Ngoma, Rutshuru hose, ariko bagiye ko abo bantu bacunga imiryango, aba chef de quartier kabo bategura, bakabigisha, bakabagira inama uko umutekano wo mu gihugu uzaba ku buryo bo bazafasha u Rwanda, kuko abantu bagira bene wacu nabi batuye muri bo. Naho ibyo ufata fingerprint ni byiza, bizaza n'akandi ubutu ushaka ibintu byo gufasha muri iki gihe bwangu bwangu. Ibi imfashanyo ibyo vuga byarwo kongo ni igihugu gikenye, kandi ntabwo gikenye kubera ko kidafite ubushobozi bwo gukira cyakeneshejwe n'abakongomani bagitwaye ku myaka ishize yose. Dr. Salomo avuze ko abari mu butegetsi ubu ngubu ni babandi bagishyize hasi, sibwo? None dushobora kwihagarika ngo bavane bahandure ntureba ko kuvana igihe cyapfa cy'ubutegetsi ubu ngubu abantu bari kuvuga ngo ntacyo ari gukora, ari kurwanya icya mbere abo bakuwagoma abandi bamenyereye kwiba kugira ngo bagavaneho bahindure imico yabo kumvikane. Naho mu Rwanda ibyo bakoze ibyo mu Rwanda ntono bigeraho, kandi kuko yego u Rwanda rumeze neza, ariko ubu bakoze Rwanda ntabwo ari egzample zizo kuvurika mu koko. Icyo nsaba ni ukugira ngo tugire umutima utuje, duhe perezida akanya tumufashe. Njyewe Salomo Gode dufite iwacu dufite bene iwacu ese turiko rikiko mugufashe aba baguzorero bashabaje ngo babone uko bomenya aho izo nyeshamba zituye turafuye iwacu tujye turabaha inama tujye turababwira ngo uziko mwari afite imbunda mu rugo agire aje kumubwira neza
ubaje ikibazo cyiza cyane rwose reka nicyo kibazo tukibaze Godet kiri haguma ikibazo cy'uruhara rw'abanyagihugu abanyagihugu bo muri ya ntara bafasha iki muri iki gikorwa cyo kugaruka umutekano bufashanya gute na leta eka n'inzego zijeje gucubira umutekano n'inzego za gisirikare bufashanya gute uruhara rwabo rwoba uruhe Godet kiri haguma
urete biriya navuze byo gushyiraho ya sisteme ya fingerprint noneho bakafata za empreinte za buri muntu ndetse nk'ibyo bakora resansement kuko hano muri Amerika no mu Burayi babikora ku buryo iyo ushyizeho intoki zawe niba bashaka kumenya ibyo wanyuzemo mu mwaka imyaka ibiri itatu ine itanu ishize bakahita bamenya ibyo ari byo ndetse nika firime yawe ibyo wakoze bihita bigaragara icyo gihe bazamenya ko amahoro arimo kugaruka cyangwa azagenda ikindi cyakurikiraho ni ukuvugurura iriya sisiteme ya ekipe de lansenyema iriya ekipe ya lansenyema y'igihugu yaba iya kisivire y'abasirikare ndetse ikavugururwa n'abategetsi nabo bakabona ibintu bya antrenema ku buryo bamenya ko niba babonye informasiyo batagomba kuyibika mu nuda mu kabati ahubwo informasiyo bagomba kuyiha uwo bagomba kuyiha njye ikibazo mfite ubu ngubu urimo kwibaza mbese perezida de la repubulika ubu ngubu koko abona informasiyo zose buri munsi ziturutse hirya no hino bagenzi banjye bavuze ngo kiriya kibazo cy'ivanguramoko n'ibibazo bijyana nabyo nka kiriya kibazo bavuze ngo cyo kintuza cy'abanyamurenge ntabwo ari ikibazo cy'abanyamurenge gusa ahubwo hari n'abariya batutsi b'imasisi bita de repubulika de santinete kuva muri icyo gihe kuki niba kongo yaremeye ko baza ku butaka bwayo bazakomeza babe abarefuje kuzageza ryari kuki abategetsi batashobora gushyiraho amategeko yo kuvuga ngo niba uje uri umurefuje muri kongo uri umukimbizi muri kongo ukamara imyaka iyi n'iyi n'iyi uzaba umukongomani cyangwa uzasubira aho waturutse cyangwa bazagushakira ikindi gihugu ujamo ariko kupfa kwemera abantu nka hariya abantu abavukiye hariya hari benshi yenda tufite n'imyaka igiye kungana hari abavutse mu banyamurenge hari abavutse muri abo ngabo bo muri repubulika de santinete none se turebye nk'ubungubu nk'uko abanyamurenge baje mbere y'abo ngabo ba santinete none turebye nk'abana bavutse muri abo ngabo ubungubu bafite imyaka ingahe abana twiganye nabo kuri ngubu njyewe ndengeze imyaka mirongo itandatu n'ine ngiye kugeza muri mirongo itandatu n'itanu none koko uzakomeza ube muri iyo myaka jusqu'à 65 witwa umurefuje ikiriya gihugu niba navuze na mbere ko abategetsi bagomba kwicara hamwe bakahindura gutegeka kwabo ntabwo ari ugupfa kwicara mu ntebe ugategereza ko urufaranga rwinjira wamara kwinjira mu mufuka ukajya mu kabare ukanywa inzoga ugashaka abagore ukambara neza ukajya mu modoka zimeze neza gutegeka ni ukureba ko aho uri n'anturaje mbese abo bantu bameze neza bishimiye ubutegetsi bwawe burimo burabafasha cyangwa ntabwo ubafasha
abategetsi bitaho
kurwanira umutekano wabo ukarwanira n'umutekano w'ibintu byabo ubuzima bwabo
abategetsi bitaho abanyagihugu reka tubaze n'umushyirana he dr salomo baravuga namwe uruhara rw'abanyagihugu woba uruhe mu kugarukana umutekano mu gufashanya n'inzego za leta nk'uko biriko biravugwa haravugwa ikibazo cya maneko haravugwa abanyagihugu bafasha iki abanyagihugu bugira uruhara uruhe mu kugarukana umutekano muri icyo gihugu
mu by'ukuri muri kongo iyo turebye dusanga ibyo bibazo abavandimwe bavuga by'ivangura ry'amoko ivangura ry'uturere iki byose izo ni ibyo nakwita za symptoms z'indwara kanseri ikomeye cyane igomba kuvurwa ibyo bibazo rero kugira ngo birangire buri umwe agomba kuba icyo bita dedication à la citoyenneté buri muntu ayagenda awanyuze hose mu gihugu akumva yuko ari wabo ibintu byo kuvuga ngo runaka amaze imyaka 80% n'impunzi byo bintu bikavaho perezida kitekereje ubundi yavuze ijambo rikomeye cyane kandi nararyishimiye cyane yaravuze ati yemwe yemwe ibintu by'ivangura ry'amoko bigomba kuva muri iki gihugu ubwo byari biturutse ku mpamvu z'uko hari abantu bari kuvuga ngo nongo umuntu ugomba kuba kandida mu matora ya perezida wa repubulika ngo agomba kuba afite se na nyina ngo bavutse ari abakongomani tukibaza Mobutu yavutse afite se na nyina b'abakongomani igihugu yagishije he abandi bose bari ku butegetsi kugeza ubu bavutse ku babyeyi b'abakongomani igihugu kigeze he n'abo bantu bose n'icyo kibazo rero cy'ivangura ry'amoko nacyo kiri mu bintu bituma umutekano muke utaboneka niyo mpamvu hagomba kubaho icyo nakwita une justice réparatrice et pas apana la justice abrasive c'est-à-dire la justice abrasive ni iriya butabera bwo kugenda ugafata umuntu ugafunga ugakubita kuba mukati urwo gupfa bakarasa ariko muri mentalite y'imitwe y'abantu nta kiba cyahinduye il faut qu'il y ait une justice réparatrice justice réparatrice rero igatuma wa muntu nibura azamara imyaka myinshi akomeza kwibaza ati ibyo nakoze koko nzabisubira n'ubonye igihano bamuhaye ari kugikora akazamara imyaka nari kwibaza ati ibintu nabikora nanjye nzamera nkubura iki nonko hagomba kubaho icyo kibazo cya justice icyo ni icya mbere hagomba kubaho icyo kibazo cyo guhindura kuvugurura imibereho n'imitegekere mu gihugu kuko imibereho n'imitegekere mu gihugu nk'uko abavandimwe babivuze ni ibintu bishishe byatangiye muri 1960 mu gihe cy'intambara za independence Paboli Kango na Badumumba icyo gihe wese ari kurwanira akarere k'iwabo ibyo bintu ntabwo byarageze ariko mbanero zino
na professeur Sekiwa Emmanuel Sekiwa namwe mutubwire uruhara rw'abanyagihugu muri izo ntara zibiri kugira ngo umutekano ugaruke rwoba uruhe
urukuru Frederic vraiment ibyo bagezwaje kuba byose ntacyo nanze icyo nshaka kugira ngo anongereho ni kugira ngo tugire focus ubu perezida yatumiye abasirikare kuko hari abantu bijyanye n'uwakijyananiwe kandi abasirikare batuma avuga ko bazamara amezi ukwezi kumwe iminsi 3 noneho twagira ngo turebe ibyo bakoze dusanga bitari byinshi bitari byo u Rwanda rwari rukurindiye ese twabafasha kugira ngo bagereye ku rezulta nziza ubu ngubu njyewe ndi kuvuga ngo imibereho yo muri Congo iri gutera imbere gahoro gahoro kwepe twafasha perezida gute kumuha amastrategi gatuma aba basirikare yadutumiye iwacu muri Nord Kivu na Ituri ibafasha kuko ingeso mbi z'ubutegetsi bwabayeho kera zabaye mode mu mitwe y'abantu iwacu Tshisekedi kugira ngo ashobore kuyobora amahoro iwacu imvangura moko ni ikibazo gihambaye cyane kandi rero kagiye kuri Salomo Ivangura moko ntabwo ari symptome. Ivangura moko c'est la maladie exacte. Ubungubu muziki wacu hari ubwo kumwe uvuga mu butungu bundi, ubwo kumwe ukabona ko buza teku za twara kivuyo bwonyine, ubwo kumwe ukabona ubwo bushowe bize bwonyine, ubwo kumwe bugutwika rubanda bagira iwabo bari kujya gushaka aho kuba ni mu Congo, ubwo bwoko ni kibazo. Noneho Tshisekedi iyo informasiyo yayifite ntayikoreshe neza ni ikibazo cye twebwe twihangaje umubyire icyo gukoresha icya mbere ndamushyira kuko ako koko kabayeho imyaka 14 tutaragize amahoro kavuyeho ubu ngubu tukureba ukuntu abasoda tubafasha bagira amahoro iwacu yego maneko ni nziza ni nzima ntacyo bazashobora badafite abaturage bababwira aho izo nyeshyamba zituye kandi abaturage batababwira ibibazo bikomeye cyane ni ikibazo cy'ivangura moko n'ikibazo cyo gukoreshwa n'ibihugu bituri iruhande n'abandi umunsi igihugu diplomasi ya Tshisekedi arayihangamire mu twe muri Congo twihangane turebe ukuntu twofasha ubutegetsi buri bw'igisirikare gukora neza bitewe na informasiyo twari turabaha
Gode chile haguma gihe perezida wa Repubulika ya Congo Repubulika ya Demokrasia ya Congo yatangaza ko arunitse abasirikare bagiye mu kurongora izo ntara mu ikagatanga n'amategeko y'ibihe bidasanzwe bimara ukwezi abanyekongo benshi bari bagize akizera ko umutekano ugiye kugaruka, ariko inyuma y'icyo kiringo abanyekongo ntibari kwavuga rumwe ku bintu bishobora kuba byaragezwe. Ko ku bwanyu hariho akizera ko intara y'umuseko bwa Kongo, cyane cyane izo ntara zibiri, zizoteba zikabonekamo umutekano uramo?
Umutekano kugaruka muri kariya karere biroroshye, biterwa nuko abategetsi babishaka, kuko abategetsi ntibazashaka ko amahoro agaruka hariya hirya muri Kongo ndetse no muri pays de Grenade, amahoro azagaruka. None ngibyo ngibyo turimo kuvuga bya fingerprint, uretse ko njye mfite ikibazo cyo kwibaza niba n'ibi biganiro byacu tuganira kuri radio La Voix d'Amérique, niba hari bigera kuri abo bategetsi bacu cyangwa niba iyo service centrale de renseignement babyumva abumva ururimi ku buryo bashobora kubibwira abo ngabo bategetsi bwo hejuru. Icyo ni cyo kibazo mba ndimo kwibaza, kuko nk'ibingibi tuvuze hano harimo za solution zafata uriya mutegetsi uhari Tshisekedi kuba yagarura amahoro hari, ariko entourage ye irakora koko bamubwira ibyo agomba gukora, kuko ibintu bigomba guhinduka hariya muri Congo. Ntabwo bigomba kuba mu gihe cya kera ngo niba umutegetsi avuze ikintu iki nubwo aba akoze amakosa mukomere mu mashyi. Ntabwo turi mu misa cyangwa mu rusengero uru n'uru n'uru ngo niba padiri ahagaze hariya cyangwa pasitoro niba avuze ngo amene, namwe mugomba kuvuga ngo amene, yenda akabivuga igihe kitari cyo namwe mukagomba kubivuga gutyo. Ubutegetsi bwa politike ntabwo ari byo nyibyo. Ubutegetsi bwa politike bugomba ni ukuyoborana, ariko niba ari ukwicara umutegetsi waka akaba ari utekereza mu gihe cyawe, noneho wewe ukwicara utekereza amafaranga kujya gusa ngo nimvuge ibi n'ibi ngo nimbwire umutegetsi ngo ko ibyo avuze bitari byo ngo yenda baramvana ku kazi, nta kintu tuzageraho, nta mahoro azagera.
Dr. Hasamo baravuga umushinjacyaha Godechiri Haguma aravuze uruhara rw'abategetsi mu kugarukana umutekano muri iyo ntara, mwiho uruhara rw'abategetsi murubona gute
kugeza ubu? Uburyo igihembo n'ibintu hariya kujya iwacu bigomba kugenda, hagomba ikintu cyitwa formation mu rwego rwa gisirikari, mu nzego z'umutekano byose, nta nibyo twavuze tuvuga za maneko, abapolisi, abacunga imipaka, ibiki byose mu gisirikari hagomba formation, hagomba l'enrenouvellement des cadres. Abantu bashyashya bakaza bafite amaraso mashyashya, bafite ideoloji yindi itari ideoloji ya gisirikari cy'ubwoko cyangwa cy'akarere. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri nkeka yuko ari ngombwa yuko habaho amashuri ya gisirikari akomeye cyane muri kiriya gihugu, kuko ntabwo byumvikana ko igihugu kuva muri 1960 kugeza ubu nta faculté de polytechnique ishinzwe ubushakashatsi ibaho muri Congo, n'amafaranga igihugu gifite uburyo kingana. None ibyo bintu byo kuba abantu nta foromasiyo bagira, bumva yuko bagomba kwigira hanze, ibiturutse hanze akaba ari byo byiza kurusha ibyo bafite iwabo. Hari icyo nakwita le complexe d'autoflagellation, ikintu cyo guhora umuntu yikubita inkoni buri gihe wibabaza. Tugomba kugeraho rimwe na rimwe tukireba tukavuga duti aho bigereye tugomba guhagurukana natwe bashi tukirwanaho, akimuhana kazi imvura ihise. Ntabwo twajya duhora twitabaza abantu bo hanze buri gihe ngo nibo baza kuduha ibisubizo. Ni byiza kugeza ubu Perezida Tshisekedi yaravuze ati nta kundi nabigenza bitewe n'uko igisirikari kiri mu maboko ya Kabila, reka nitabaza ibihugu byinshi ku isi. Yarabikoze, ariko ikibazo tujye tumenya yuko ushobora kwitabaza igisirikari cyo hanze kikinjira ntumenye igihe kizasohokera. Ibyo nabyo bikaba bishobora kukuzanira umutekano muke, ibyo nabyo tugomba kubizirikana. Niyo mpamvu mu gihe turi gushaka uwo mutekano turwanira aho ngaho dufatanyije n'ingabo zaturutse mu bihugu binyuranye zaje kudutera inkunga, natwe ubwacu tukirwanaho tukamenya uburyo tuzabaho ejo, ntitubeho none gusa dutekereze ko n'ejo tugomba kubaho, abuzukuru n'abuzukuruza bacu bakaba bagomba kuzabaho. Ikibazo dufite muri Kongo rero ni uko iyo vision ya kure cyane, iyo umuntu aganiriye n'abantu benshi cyane usanga iyo vision ntabwo ifite. Ikibazo rero ni ikibazo gikomeye cyane.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. intumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Egome professor Emmanuel Sekiba icyo kibazo mu kibuga kw'iki kibazo cy'abatitsi Dr. Salomo avuga ko abadafise atari imboneza bataraba kuri batagira imigambi irashe icyo kibazo mwembe mvuga gute cyangwa uruhara rw'abatitsi mu kugarukana umutekano mu izo ntara mu goba nkuru
gahoro gahoro dusubiye gukora bigenda neza mu kimwe nuko umubabaro rwawe mu kimwe muri Kongo igihe kirekire imyaka 50 n'umutaki yose guhangayika yo kugira gutegekwa n'abantu bagira ingeso mbi ubu ngubu ibyo bagenzi banjye bavuze natubwira kugira ngo nabo bategetse kera uriho wese uziko yibye ibi bya leta uwatumye dukena barimo bapadira ahubwo n'ubwo bapadira bafite amashuri ngo bagize amashuri atabaho abo bantu bose bahamye kandi basabwe gusubiza izo franga mu kete ya leta kugira ngo izo franga zize zifashe rubanda ubukene bwo muri Kongo ni ubukene buri gutuma izi ntambara ziba zose imbanguramugu zibaho zose utuzi uturi iwacu uri gufatira ubutaka ntawuza ubucuruzi iwacu uri gufatira bizinesi ntabwo tutura hamwe kuko weho nanjye tuwiganwa no ni ubukene ubwo bukene bukaba bwaratumye bwaraguye ku butegetsi bubi bwatubayeho kubara imyaka n'imyaka Tshisekedi ari gukora perezida wacu nyakubahwa ni ibintu byongewe kambisubiremo nsaba nsanga bigenda neza nubwo bigenda gahoro gahoro ari gukoresha ubwenge afite ari gukoresha maneko turi kumuha ngozi yavuze gakeya ngo ibiganiro byacu mbese barabyumvaga nkeneye kuba byumva kandi ikiganiro ngenga ngitume cyane cyane kuri peni wacu kuri peni wacu mwumva ikiganiro ubu ngubu abanyabucuru abanyabwishyu abanyamasisi abantu bose bari kumva ikibazo ni kimwe niba mufite abo basore banyu bumuzi ko ari kibazo mubatare kwa leta ibahane niba mufite iproposition mwa kuri leta kugira ngo amahoro gaze twe tukwabye njewe personal ndabye ngo ubu ngubu icyo tubasaba mwese mufatanye hamwe muhe leta inkuru amakuru azi maneko nziza abo bantu batuye nabi baba bava mu Buganda baba bava mu Rwanda baba ari abana bacu bazamenyekanye aho bari ibi tuzatugenda neza ikibazo cy'ubutegetsi muri Congo kugira ngo umutegetsi perezida azabe avuka ku senagira w'umukongomani icyo ndagishyigikiye cyane kubera iki ntabwo twokugumirira gukora amakosa kuva na kera ngo tugire ahantu tuzakosora ntabwo nuzikana kizwi kuri icyo kibazo kuko hari ibintu byinshi
ndabona akanya kariko karatujana nashaka mu gusozera muhari ikibazo mwavuze cimirwi twavuze kuva mu ntango cimirwi ni rwanda ubutegetsi aho kenshi na kenshi yoba iva mu bihugu bibanye nashaka ndabaze mu gusozera uruhara rw'ibihugu bihana imbibe na Congo goba uruhe ko hari amakuru avuga ko mu mirwi itari mike itwajirwanisho hari imirwi iva mu bihugu byo mu mahanga mu kanya gatoya cyane rwose Chiri Haguma uruhara rw'ibihugu bibanye bya Congo uba uruhe mu gutsimbataza amahoro muri izo ntara
oya amahoro bizaterwa na volonte y'abategetsi bahari no kureba wowe ne uri umutegetsi mukuru abo ugomba gukorana nabo ni bande ntabwo ari ukuvuga ngo kubera ko ari kanaka ari kanaka ari kanaka niwe ngomba gukorana nawe ugakorana n'abantu bagomba kugufasha iyo ugiye guhinga ntabwo ujana n'abantu batazi guhinga ujana n'abantu baje guhinga none mugahinga mukarangiza ariko yo yufite abantu bataje guhinga icyo gihe barakunaniza nkuko ushora guhinga igihande cyawe warangiza ukajya guhinga naho ngaho iwabo bagombye guhinga ndabona probleme ni organisation politique yagira igihugu iramutse igenze neza none se nk'ubungubu ibyo ndimo kuvuga ko n'abandikiye mbabwira ko mfite sisiteme nziza yatuma amahoro agaruka hariya vuba batakoresheje amafaranga menshi kandi hatagize n'umuntu n'umwe upfa ko nanditse urwandiko ko norumarima iriya sisiteme de lansenyema yabo yagombye kurugwaho ikahita ijya kubwira umutegetsi cyangwa mbese nabo sisiteme de serivisi de lansenyema ikampamagara ikambaza uko byifashe kuko navuze ko iyo sisiteme mfite ntabwo nshobora kuyivuga kuri radiyo ntabwo nshobora kuyandika ntabwo nabigenza nte ariko nkaba nshaka kubibwira umutegetsi w'igihugu uko yabigenza cyangwa niba hari umuntu yohereje sa delegasiyo akambwira ngo nohereze iyi delegasiyo n'iyi noneho babwire iyo pla ufite yagarura amahoro noneho akabishyira hamwe byose akareba ko byafasha ariko kugeza na n'ubu nta n'umwe wigeze umpamagara nta n'uwambajije yewe na bariya badepite bahari nta n'umwe wigeze ampamagara ambwira ngo ko twabonye inzandiko zawe izi kuko nzi ko bazibonye bampamagare bambaze ngo mbese iyi sisiteme imeze ite twabwira perezida dute cyangwa twabwira premier ministre dute cyangwa perezida wa sena cyangwa perezida wa parlema akajya kumubwira ku buryo byagenda gutya na gutya personne ne m'appelle ibyo nibyo navugaga ko sisiteme de renseignement ubutegetsi bwose hamwe bugomba guhinduka imitegekere igomba guhinduka ntabwo ari ukuvuga ngo kubera ko kanaka avuze iki nicyo tugenderaho naho wowe utashyizeho akawe buri muntu agomba gushyira hake yaba umutegetsi yaba umusirikare yaba umwana yaba umusaza yaba umurwayi yaba perezida de la repubulika bose nibo bakoze rya kongo noneho buri muntu agashyira hake
reka na Dr. Salomon baravuga tumuhe ijambo rya nyuma gusozera kuri iki kibazo cy'umutekano muke mu ntara ya Ituri na Kivu ya ruguru uruhara rw'ibihugu bibanye bya Kongo ngo ruruhe hari amakuru avuga ko hoba hari imirwi yoba mvamahanga yitwaje ibirwanisho yoba iri mu cyo gihugu uruhara rw'ibihugu bibanye rwoba nk'uruhe Dr. Salomon baravuga
murakoze Bwana Frederic icyo kibazo ubundi ndumva twarigeze kukivugana wigiye navugaga yuko hari hakwiye kongera kuruhuka etejene mu ngingo ya mbere y'inshinga bavugaga yuko hagomba kubaho umutekano hagati y'ibihugu bigize etejene ni ukuvuga rwari u Rwanda u Burundi na Zaire ni Mobutu ariko rero icyo gihe ni uko Mobutu etejene yayikoresheje nk'ikintu cyo kujya agenda agakandamiza abaturanyi be aho ashatse gutegeka akajya gukora amafuti uko yishakiye iyo mitegekere ya kera igomba kuvaho agomba kujyaho CEPGL hakajyaho igipolisi cya CEPGL abantu bakajya bagenda bagacunga imipaka bagacunga abaturage bagaha abantu umutekano icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri gihe mbona ku byerekeranye na uruhare abaturanyi bagera mu kugarura umutekano mu gihugu yewe ndabona ko Perezida Tshisekedi ugereranyije n'abamubanjirije bose afite politiki nziza y'akarere aragenda akajya mu Rwanda akavugana na Perezida Kagame abisaba yagiye i Burundi avugana na nyakwigendera Nkurunziza na nyuma yaho ndakeka yaravuganye na Ndayishimiye ajya i Buganda akavugana na bose arashaka kugira umutekano ku mupaka kugira amahoro n'abaturage ibyo ni byiza cyane kuko ntawe uzagenda ngo ajye guterura igihugu runaka kijyane muri Oseyange cyangwa muri Oseya Atlantike kubera yuko atagishaka kukimuba iruhande umuturanyi ni nk'umuvandimwe wamukunda utamukunda uba muri kumwe murabana mugomba kubana mukumvikana iyo politiki ya Perezida Tshisekedi igenda yishimira cyane kandi ndayakuraje numva yuko nanashimye d'ailleurs ibitekerezo biherutse kuvugirwa mu Bufaransa aho abategetsi b'Abanyafurika benshi bari bahuriye bari kuvuga yuko ngo bari kureba ngo uburyo ubukungu bwa Afurika bwakongera kugaruka aho abaperezida bavuze bati rwose dushyigikiye ibikorwa Perezida Tshisekedi ari gushyiraho kugira ngo agarure umutekano mu gihugu tuzamutera inkunga birumvikana yengeka yuko abaturanyi kudutera inkunga ni byiza ntabwo ari bibi gusa ariko natwe tugomba kumenya ko twiyubaka bakandani tugomba kwiyubaka imbere ntabwo tugomba kwibwira yuko buri gihe uko habaye ikibazo twajya duhora twitabaza abaturanyi ya kera yahoraga yitabaza ababirigi abafaransa abanyamerika iyo politiki igomba kurangira abakongomani bakamenya kwirwanaho no gukora umutekano wabo mu gihugu cyabo
igome professeur Emmanuel Sekiwa namwe ngusozera mu kanya gato cyane rwose mutubwire uruhara rw'ibihugu bibanyi bya Congo rwoba uruhe na buryo bavuga ko hariho imirwi yitwaje ibigwanisho yoba ari imirwi mvamahanga duga ku ijambo
wakoze cyane bwana Frederic kumpa akakanya ko uvuge ibireba ibihugu duhanye imipaka nta kibazo imiryango muri Congo ifite imiryango mu Rwanda niyo mu Burundi ikibazo ni politike iduteranye ukeka ko u Rwanda Buganda na Burundi abakore babo bakoze ibikorwa byo kwifata neza twese urebye nk'uko ubungubu Tshisekedi ari guhura na Museveni bamubake kugura muhanda guviga sindi kwa kwinjia muri Congo ejo bundi bakaza bakugonde kuko kuri ngo kuva bunagana kuya kuri ngoma nibyo ni ibintu dushaka ntabwo dushaka ngo baje batunyegera badutumira igisirikare ko kutuzambiriza ahubwo bagire badufashe niba hari developmenti wabo nabo bazareza ni wacu kugira ngo twese tutere imbere hamwe kuko nta muntu wifuzaga kugira ngo agire mugenzi we tutangire imbuga n'umukene Tshisekedi ubu ngubu akazi kari gukora n'akazi keza cyane ubwo abantu benshi batamwemera kandi nkumva ko Salomo nawe turi kuyo mu nzira imwe Tshisekedi yihangane agumiriza gane n'abo bagabo babiri nabo batatu buduha n'imipaka y'imipaka yo guhira ibanze kuko ko ufite imipaka icyenda ariko kari akarere niyo kananira iyi diplomasi izatuma umunyarwanda umunyakongo umunyauganda umunyaburundi bose abashaka kuganira abashaka gusozana abashaka gutura hamwe duturane nabo twa turane n'amahoro kera kuko u Rwanda ntabaza ruvana hariye ubuganda buza ruvana Burundi zaba hiri imiryango izaba hiri kubera igihe Yesu azabihindurira icyo nsaba ni ukugira ngo Tshisekedi yihangane kandi u Rwanda narwo n'ubuganda n'uburundi bukwire umutima mwiza kuko ibibazo byo dufite muri Congo bizwi ko byose muri Congo hari iwacu kugeza aho muri Kinshasa tuzi ko bivuye kenshi mu Rwanda icya mbere mu Buganda icya kabiri u Burundi na Kenya Imana igiye mu mutima w'umuperezida w'u Rwanda n'u Burundi na Buganda bashyire hamwe barebe ko twoturana n'amahoro tute gutora twicara buri gihe
Professeur Emmanuel Sekiwa ndagushimiye cyane ngo seko kanya mwateye kugira mu Rwanda ni radio ijwi d'America ku bibazo by'umutekano mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu ya ruguru mwakoze
wakoze cyane bwana Frederic
ndagushimiye nawe Dr. Salomon kugira mu Rwanda ni radio ijwi d'America
murakoze bwana Frederic kandi rero ijwi d'America mukomeze mutere imbere ahubwo mubwire umuvandimwe Kiriyaguma yavuze ati Kinshasa bajya bumva ibyo tuvuga ni ukubwira abafite porogaramu z'igifaransa bakajya bagishama ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo abantu bose babyumve muri Congo uko tuba turi kubwira abumva ikinyarwanda n'ikirundi gusa ariko ni ngombwa yuko tubwira abakongomani bose bakumva kandi bagasobanukirwa turizera yuko ijwi ry'Amerika muzabidufasha murakoze cyane
tuzovugana n'abagenzi bacu mu gifaransa turabe ko ivyo biganiro nabo nyine bazababikora tuzagushimiye nawe Godet Chiriyaguma ku kanya mwatuye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika murakoze ndabashimiye mwese ndashimiye kandi n'abanywanyi radio ijwi ry'Amerika bose bakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro mugoroba mwiza mwese